wowe rukundo rwa mbere rumbere y'urwukuri mbona ku buzima ubonye inzira nshya ni wowe rukundo rwa mbere rwandinze kwifuza rwatumye amahirwe yivanga n'umugisha ni wowe rukundo nzi rwanjye rwa mbere rwanteye kwimenya rukambera urugingo rukomeye rw'intimba akababaro kwigunga no kwiheba ni wowe rukundo nzi rwanjye rwa mbere rwanteye kwimenya rwambereye kutishima kwijima n'inzozi mbi rukundo rwa mbere rwanyubakiye icyizere kuko rwakuze nk'ibihe dukeye nk'urumuri nibyo nkwita uwa mbere ni wowe watumye niyumva nk'ubushobozi bwatumye nimenya ni wowe rukundo nzi rwanjye rwa mbere rwanteye kwimenya rukambera urugingo rukomeye rw'intimba akababaro kwigunga no kwiheba ni wowe rukundo nzi rwanjye rwa mbere rwanteye kwimenya rwambereye ikiraro kinyambutsa kutishima kwijima n'inzozi mbi n'urwa mbere n'urwa mbere n'urwa mbere